that suckle the music.
Utoka, alo.
It's the kids, baby.
Shush. Hapo kwa nyuma nyuma ndembe, kwa mbele mbele dede. Hakicheka kinuna yente, nibonge la bebe. Hapo kwa nyuma nyuma ndembe, bebe. Kwa mbele mbele dede. Hakicheka kinuna yente, yente. Nibonge la bebe. Ni bonge la pi 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 bonge la pi 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 lo achana toto zuri waje kwa mbu nijele mambo ya mbu ndo vitu vya mbu na kama kufa mfeki vya nimeokota dada dede di di do do. Ba 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 ba. Huyu mtoto ni peace, peace. Huyu mtoto ni peace. Kwanza sura mpaka shape. Huyu mtoto ni peace, peace. Ni peace. Huyu mtoto ni peace. Kwanza nywele mpaka kucha. Huyu mtoto ni peace, peace, peace. Huyu mtoto ni peace. Kwanza sura mpaka shape. Huyu mtoto ni peace, peace. Ni peace. Huyu mtoto ni peace. Kwanza nywele mpaka nimeokota da da de de di di do do.
Da da de de di di.
Saki ba 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 be be bi bi bo bo.
Ba ba be be bi bi bo bo.
Afuma mosha kubalika hadi ukweni roundi hii. Na filo umependeza hizo nywele kwa nkoti. Umefiti plan A na umefiti plan B. Katoto chef mbili Gen Z. Na mpaka naimba mama mina we. Kimba bila vina we. Na ina shepu so mchina we. Tunenda shopping na fudina we.
Uzura nyuma choni choni choni. Nubongela choni choni choni. Na mana kwa choni choni choni. Nenda nebilo bilo bilo.
Balu. Na swazi soka swazi kazi mina kwaza wewe mami lo. Na zazaza funa fata wewe mami lo. Na shepu lako lanzo wafahamu. Songa kikucha patabasamu. Yu mtoto ni peace, peace. Yu mtoto ni peace. Kwanza sura mpaka shepu. Yu mtoto ni peace, peace. Ni peace.